Oh, oh, oh.
Skull.
Such a beautiful love. See your way you now before. Baby, you my moon love. Hapa nimefika lo adali unachonipa sijawaipewa nakili na mimi kwako nimenogewa odali unachonipa sijawaipewa nakili na mimi kwako nimenogewa kija kiyama konawe shida na raha konawe najua konawe yani milele minawe baby this love ilianzaga kidogo na this guy tunakula vinono this love ilianzaga kidogo na this guy tunakula vinono. Kuite jina gani chagua una utamu wa asali na mua chochote kile utakacho chagua kama ni roho na moyo chukua na uzuri kwetu sisi shida tupendi na lipenzi letu halinaga mateni kija kiyama konawe shida na raha